Napenda kuwa free. Wengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Nisha sema ndoa no, hata mnitangaze BBC. Alipo furaha nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor's life ni confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vichwa vina mambo mengi tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarudi sangapi. Unachati na nani ndo vitu hatutaki. Bachelors
michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwaneni si bado tupo.
Si bado tupo.
Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndo ama bachela. Bachela. Tunakula ujana mabachela. Bachela. Wache wawane.
Sing again bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndo ama bachela.
Yeah.
Bachela,
okay.
Tunakula ujana mabachela.
Oh.
Bachela, wache wawane.
Okay, let's go. Kiona wana ndoa na gandana basi jua ndoa changa. Taki ndoa hata mnishikie panga. Dane paka liki nje kutafuta furaha. Wana ndoa wengi tunakesha na uba. Nacho mini ndoa za kweli zisha kufaga. Nadhani hata mbinguni zishafutwaga. Simanishi msio wane undoa ni ushamba. Ila wale shoboka na ndoa wanesoma namba.
Mabachela michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwaneni si bado tupo.
Si bado tupo.
Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndoa mabachela. Bachela, tunakula ujana mabachela. Bachela, wache wawane.
Sing again bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndoa mabachela.
Yeah.
Bachela,
okay.
Tunakula ujana mabachela.
Wow.
Bachela, wache wawane.
Okay.
The Mix Killer.